Yeah. Yeah. And then your music promotion. On the job. Let's talk to him.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Kukubaza mwenina nariaza. Believing in God that one day kabalansa. But every single day is just another. Na kuona wambo losing a hope upalaza. I don't blame you. Kala watampo kuluisho uchushine sale. Fofua vyo kupuishe fitusha. Kumaboko tautusha na kutusha. One day shikaturi kumutima tautunsha. Aba nobe mukulabu na mashampeni. Tia uvivira chimofe na magawi. Inaeviwe utila fiati mwele sama kampeni. Na mano ifya kuchita ndangeni. Teka nyafeba shie mabadi shila kale. Before ika kwa fiumu wadi shiba kale. Just do your part, we wika sana busy. Ni life if yeah, boy.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mino. Mwifuesa emufu mamano. Take it easy. Take it easy.
Mwai ni mwishu mzore weka ifyo unzo na ngufwai. Ya mwela pa imisa mpya mungu kwa maki achai. Ili ashidi alishipi kwa kari okura nda kuposa vishita. Yes,
kuntunde ni mupepi na pakwima na apangwa. Ndalaba ilingi fintu na apangwa. Muma kwepu haya shono ngo chinangwa. Pantu fiamba ukulo waipu asangwa. Bushkubu moipe kanye kuti wafyengwa. Muma la mulilanga bushu lenye. Pano peso nde fionse filengwa. Ichite mwiko tachufwa ikwa ukuchengwa. Kuchifu kushinari umfuwa polu nshingwa. Winsendanga kanko ni nshingwa. Ama fibanyelo kutarina ilinga ningwa. Ubuchushi chinshingwa.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mendo. Mwifuesa emufu mamano. Take it easy. Take it easy.
Protect your peace, nechi konko fechile paya. Venge abole mwana niba mutasha kari kuisaya. Kuisaya za palastini shina ivipa. Chika nyafe uitipa. Leko mwenshi ubombe kwa kasuba takachelo. Na kongo waka peshta wala mwana kalewa. Life ya manone, chimo na kampelwa. Buno shivu achine nikulile safe upelwa. Yose tukalewa, wafu afe tulelwa. That's why bad energy, these days ni malewa. Madezi ya kutala, these days ni mayewa. Ale na mashisha na kubuko mwenshewa. So leka nkwebe kwa chimo mwenshewa. Ninane ilaifi ule mwona yaba kwa tinijane. Usungo muna nkuteshibi kwa teka bale. Vyonze fide fiaka le file kefe filale.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mendo. Mwifuesa emufu mamano. Take it easy. Take it easy.
What was meant to happen will happen. Just do your part. Java. Keep dancing.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
The London Music Promotion.